Omubaka wa Tororo North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Geoffrey Kanya atabukidde Minisita omubeezi owaguna naguli mu Minisitule y'ebyensimbi Henry Musaasizi ne gavumenti ye olw'okumala gateeka musolo ku bintu eby'enjawulo eby'omugaso ennyo eri bannayuganda nga buto n'omuzigo ebifumba nga kw'otadde ne sementi ate nga zo ente teziteekebwako musolo. Ekanya okutuuka okutabuka bw'ati abadde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi, Minisita Musaasizi bw'abadde ayanjulira ababaka ku kakiiko kano emisolo emipya 8 gavumenti gye yaleese mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olw'eggulo.
Them from the tax. That's what I was meaning. You know, live animals, and you are exempting them from income.
I think what you will do, Honorable Minister, it should be income that is derived from owning cows, not taxing.
Mukumwanukula Minisita Musaasizi amutegeezezza nti ye n'ababaka abali ku kakiiko ako bateekeddwa okukimanya nti ente n'ebisolo ebirala tebasobola kubijjako musolo nga biramu, wabula omusolo baguggya ku bintu ebiva ku bisolo ebyo.
Income derived from sale of cows. Mr. Chairman, I think the question we should also ask, what I would like to challenge my colleague Honorable Kanya to think about, is if I sell a cow, or if he sells a cow, where does he spend this money? You spend this money on school fees, for example. You spend this money to expand your other businesses. You spend this money on consumption. When you sell, you become happy. You buy a bottle of wine, you buy a beer, you invite friends. So in other words, Mr. Chairman, our tax policy is not tax. We do not encourage taxing production.
Mu mbeera y'emu, omubaka wa Mbale Industry City ku lukiiko lw'eggwanga olukulu kali mu Masaba naye atabukidde Minisita Musaasizi olw'okuleeta mu kakiiko amabago 8 ku misolo egigenda okuteekebwa ku bintu eby'enjawulo, wabula ate nga kuliko ebibulako.
And the Ministry of Finance certificates there too as a financial application. Ngaye no valo rino lupapulo ulaga sente za basubira okusoloza kusoloza sente ezo nga silu lambulu kufugulunji nga teulaga details ino chitegeza na Ministry of Finance na vonga mbote wama nyi sente mekaza basubira kola chi kusoloza wabula bagala kusoloza sente ranga tubasabye bongere okutuwa details ino wakomeo batuwe certificate of financial application pia.
Era ono alaze obutali bumativu ku musolo ogw'ennusu ebibiri ze baayongedde ku mafuta g'emmotoka n'ategeeza nti omusolo guno gugenda kukosa nnyo ebyenfuna by'eggwanga. Ono era ategeezezza nti n'omusolo ogw'ennusu ebitaano ogwateekeddwa ku buli kasawo ka sementi nagwo gugenda kukosa nnyo ebyenfuna by'eggwanga ne bannayuganda okutwaliza awamu, naddala abandyagadde okuzimba ennyumba z'amaka ez'obupangisa ate n'endala.